Okunoonyereza okukoleddwa ekitongole ki Ultimate Media Consult Uganda Limited kulaze nti radio ya Kabaka CBS FM yekyasinze okuba n'amawulire ageekenneenyezeddwa mu kunoonyereza okukoleddwa mu disitulikiti ye Wakiso. Okunoonyereza kuno kulaze nti abantu 88% ku buli 10 amawulire amu bagajja kuba ssente z'ebyalo, 82% ku buli 10 amawulire bagajja ku CBS Radio, ate bannayuganda 72% ku buli 10 tebakyalina bwesige mu programu za gavumenti. Businge Gerald nga yakulembeddemu okunoonyereza kuno ategeeza nti bakukoze ku bantu abasukka mu 15,000 mu magombolola 27 agali mu disitulikiti ye Wakiso.
Center World Bank. Kati baina enkola yaabwe egamba nti oteekwa kukolera ku bwino ky'oba okola. Kati bw'oba ogenda kukola entegeka ya mpuliziganya ng'eno, oteekwa okulaba nga otegedde ki ekiri mu bantu, baagala batuukirira batya. Kati naffe ne tugenda ne tunoonyereza era twasanze nga ng'oggyeko LOC CBS esinga kuba mukutu abantu gwe bagamba ogubatuukirira ne gwebatuusaako ebintu ebigenda mu maaso.